If I die before I wake, 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 if I die before I wake.
Before I wake.